tende kuchalo tunes.
Fresh Out Media, exclusive from ZambianMelodies.com.
Mr. Mahinza Chifunga.
Imagine. Abakuzate Nashimina Barokola Mufire Mushikwate.
It's me again, okoninga lomba tia kulinga tia imwenga fwenene. Uwalombere mwali mupera, wakonkonza sheku chivi na wali iswirwa. Jogo kishani na ine, narusha dionza na maka anje, nasunga na ine. Teto mwana swetu kwa vula swete, swati anjiari kama panche mwana swete. Kya mwanda hile nero lera, baruwa nina shonongo kunze kavalero lera. Bati ni mwishi na rio nubere mumegera, ya uitachaka mwoneka winonga mwonekera. So mbare ni shonongo atapwe, pressing sono pambia baruwa ni wakumwe. Ije pepo mbepo rio nzenga wacha njira.
Mweza hirio mwepa na bambi, nilo mamunye mukishe na ine.
Diringi mula mwana no kuchula kwa tuku kwanya filamba janji no kuse kwa kuwa nandi. So, hapa mboneka kwa chava nomo, mula nduwa kuchula batuta wabona nomo. Katweshinga mwani mbika kuwaya, ngakudu wafwa lelo ndajira koko waya. So ine pepo jatiria kwe bati nasalwa, vengia waito pativa nono wabasalwa. Wale ninda fide mwapadiria pula muna ngufide mwale palabadiko pa kutendeka. Bless me so I can dance with kings and queens. Nana kukudia chivwa body kandolo na beans. I don't wanna live in shame, God bless me please.
Pantu mwishi na rieno mwantu mpira.
Tumpira ye.
Mwishi na rieno mwantu mpira.
Tumpira ye.
Mwikaleka bakanzike. Bakanzike.
Chiema mwisha neka Ngefo mwala ile ukuwa na ine. Nzi mwana wenu bashie mani pepa don't leave me ya. Pantunga seba nyeshina lienu kamwene shamobu ukuru wenu. Nesa lero rafuka mana panshi ilio mule pala bambi.
Bambi
nelomba mungibu kishena ine. Chula nchula nawe Narisha Mwikaseba nawe.
Pantu mwishi na rieno mwantu mpira.
Tumpira ye.
Mwishi na rieno mwantu mpira.
Tumpira ye.
Mwikaleka bakanzike. Bakanzike.
Se kineza ni mfumu te kutituruse. Bossman was Edward Tizuru. Na maustaz ba Erika Chaxi of Boskin Kati. Swisha bat nigga Young Deza
Sade.
Set guy Rektroni Ifiera no Usaka. Kandari rako katmani parusaka. Timas ni manager Kichoba Jameshi. Copa Boys Bosswan Umumba. God is end. Chow Dawan Potiki Papota. Naiwe Ex-family, Shubazara Chevo. Smart, the social boss. Handsome J Mafia. Aronzo, Nifuna 5. Boss Osamo Musungu.
You're about to be
hippie, kuchore funta ora shani firimba kwa nagamo Ruburi ruambushine ngombe, in the world timbopondo don jojo Firimba fila irowele lakofe kwa nagamo ni road pop nangu yogeta Yante dede
Fresh out video.